intombi ezaqhomela imali zaqhomela udumo. Namhlanje ziyakhala,
ziyakhala emendweni we.
Zonke le ntombi ezaqhomela ukhazikhazi ifuthi ukhazi. Namhlanje ziyakhala,
ziyakhala emendweni we.
Kimi wakhetha kahle, wakhetha ukuthula, waqhoma ibhizi. Ngiyabonga ugadi sibaya mangiyozingela. Kimi wakhetha kahle, wakhetha ukuthula, waqhoma ibhizi. Ngiyabonga ugadi sibaya mangiyozingela. Lizi kushala ngemali zinyundela zithu zokwenzelani loni siphaka. Wathi wena leso sichaka ngiyohlala naso. Ngiyabonga mkhwe wami, u-understand isimo sami. Mangithi ngihlanganisa thathe mntanami uyohlala naso. Ekugcineni ngakwazi ukuwakhela umuzi omuhle ngeyona i-architect. Ekugcineni ngakwazi ukuphalisa amanxeba enhliziyo nago bayakufisa dale masinothando sinako wonke bakumnandela wena sihlekela wena nothando nempatho dale masinothando sinako wonke zonke le ntombi ezaqhomela imali zaqhomela udumo namhlanje ziyakhala
ziyakhala emendweni we
zonke le ntombi ezaqhomela ukhazikhazi ifuthi ukhazi namhlanje ziyakhala Gimme wakhetha kahle, wakhetha ukuthula, waqhoma ibhizi. Ngiyabonga ugadi sibaya mangiyozingela. Gimme wakhetha kahle, wakhetha ukuthula, waqhoma ibhizi. Ngiyabonga ugadi sibaya mangiyozingela. Sokuma intombi eshingakhuza umhlolo, yathi kahle ningazodlala ngathi. Nathi ubuhle bendoda inkomo zayo mase siqhoma ibhuli nethi siqhomela umnotho. Shole ntombi ebhinca kahle ngamanje. Nami bengisika kwelijika yami bengitha ngonga nje isithando sami esangibekezelela ngingena ngongo angena zaqhomela imali zaqhomela udumo namhlanje ziyakhala
ziyakhala emendweni we
zonke le ntombi ezaqhomela ukhazikhazi ifuthi ukhazi namhlanje ziyakhala
ziyakhala emendweni we
kimi wakhetha kahle wakhetha ukuthula waqhoma ibhizi ngiyabonga ugadi sibaya mangiyozingela kimi wakhetha kahle wakhetha ukuthula waqhoma ibhizi Ngiyabonga ugadi sibaya mangiyozingela.